waliwo omusajja Lumiramu yayingiridde essomero ly'abaana abato n'abasanjaga okukakkananga baneetamu waabwe zivuunikiddwa. Gannaamalala mu bujjuvu gali. Webale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa 10 mu bujjuvu. Waliwo omusajja abadde abagalidde amajambiya akoze obulumbaganyi ku ssomero limu erya nasale erisangibwa eggaba erya Maranatha Community Church. Wakidde abaana b'essomero 8 abasanjaga emyambe okakkananga bakiridde kala na meetagenda badda okuliraana ennyanja Nalubaale nkyeyaliiro. Agavaayo galaga nti omuntu ono yasoose kubaako omuntu omulala gwatta ku muliraano e Kabuuma n'oluvannyuma nakkira n'abaana bano n'abasanjaga. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala akakasizza bino n'agamba nti poliisi weeri era egezaako okunoonyereza ku kiviiriddeko ensasagga eno. Amu ku beerabiddeko n'agaabwe bategeeza nti omuntu ono yeefudde aleeta omwana ku ssomero okukakkananga bwakkiriziddwa okuyingira munda n'abasanjaga abaana b'abandi.
Ekikitegedde bizigo oba sukaali naye aba abadde ku ki? Omutemu ayingira ate n'atta abaana nga sukaali naye alaga mbu yazze kkola ng'ate teyakoze. Basi abaana nga bina byonna biri siriyasi ne bakira ddala abaana bana. Ate sukaali omulala azze okutaasa agezezzaako n'agezza okuba nga afuna okumanya agakwata omutemu. Ng'omutemu ali ku mwana wa kutaano. Abaana babayisizza amajambiya mbulago wano direct ku bulago kwennyini. Ababa batemu ekinene ne weemuti. Tekibadde tekibale kirungi nnyo. Kuba tugezezzaako naffe okwagala otaasa ate poliisi ey'okumpi mpi naye erage okuba amasasi ekinene.
Kakati nze nazze wano ku siini ez'omu ku baasooseewo. Kakati twazze omukulu oyo we yazze yasanze asikaali w'omu akuumawo nga takola ki? Ataliiwo ku budde obwo. Ndoza nga afulumyemu yeetooloddemu. Kaakati ndoza n'akozesa advantage eyo okuyingira munda akole byakola. Mu kusooka okuyingira munda omusomesa akozeko statement egamba nti yazze n'agamba njagala kuwandiisa mwana. Kuwandiisa omwana kati n'afuluma n'agenda wa eri mu primary eri munda. Kali waakomyewo mission ye badde yatandikidde kubadde ku byesuubo.
Rachel Kawala ng'ono mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ategeezezza nti amangu ddala omuduumizi w'ekitongole kya poliisi Abbas Byakagaba abadde alina okubeegattako.
We have four juveniles that have died and we have one suspect to help us in investigations. The one that stabbed them, they are four victims as per now.